zilukamba seyofika endaweni yakomagabelana lapho kubuya khona uMVs mathi okunguma elibizo lakhe lomculo umholi wensimbi zeshwane. Sifikile sahlanganisa amehlo nomdeni sathola nje ekhaya kulusizi kunzima konke nje bekunzima okusekhaya. Sathatha ke umama kaBrema nonkosikazi wakhe sabuya nabo ngapha koBulawayo savuka ekuseni sahamba nabo esibhedlela ukuthi bayebona uBrema nalaba abanye abalimeleyo. Engakusho nje ukuthi laba babili yebo badlule engozini yemoto u-Elvis noMaviri. Maviri ubedlala idrama kwahle washonela khona lapho u-Elvis wachonela esibhedlela. UBrema noRonald noPutununu nomunye balaphe empilo esibhedlela yiwo ngathi balimele kakhulu. Ngalo kwakusele abanye ababalisele uJohn Master nabogeligeli. Kodwa ke i-3 zidischajiwe njengamanje silinde ukuthi befike la koBulawayo noma yinini.
Banjani bona ababalimeleyo?
Hayi, namhla bayathembisa ngoba after ukuthi bebonane nezihlobo zabo, ngicabanga ukuthi sebayethembisa kakhulu. Nominister ufikile ehamba nje nebandla lonke bezobabona bezama ukulekelela lapho abafuna ukulekelela khona. Sibalisela nabo Kingdom Blue sebehlanganisile ukuthi no bazowuphatha umsebenzi. Umfowethu abafowethu abadlulileyo bayefihlwa bonke.
Babekwanini?
Ngicabanga ukuthi ngolwesihlanu sizokwenza i-memorial service lapha e-amphitheatre. Kodwa-ke kusalungiswa, ngicabanga ukuthi kusasa zobe sesikwazi kahle ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ngomgqibelo khona hhayi u-Elvis uzobekwa ngomgqibelo. So kungenzeka futhi uMaviri ayefihlwa endaweni yaseLupane lapho kuzalwa khona umamakhe. Ma kuwukuthi kugcine kuphumelele kanjalo kusho ukuthi uzoyefihlwa khona-ke ngesonto or ngizobuya ngikhonfeme ngoba salinde ukuthi sikhiphe i-statement esiyisona sokugcina abantu bese besithola-ke imininingwane yonke izothi sigcwele lapho-ke.